miguu sawa tembea tembea nataka wanja ntambe sogea sogea okopo pambe o kapotea kapotea goma isambe yo kidedea kidedea mashalti ya mganga wameyakosea wamekuja kusima kumbwa na chochea wanaupepea moto kolea kolea nazani mini wakuchezea chezea zima radio mbao haya zima na mtandao haya sema nao pigia bao haya sisi sosa size yao Funja vigenge kibiza mwenge kama desturi Uso sawa wakucheze umevali ya msuri Tatu mwagia razi utatualibia shuguri Mugiu vizuri ulizia wana nitaganguri Kama una imba, imba ni kuitikie Goma inanoga kucheza mto kupigie Cheke, ulie, ishike, yachie Wezangu na mie kache ni utulie
Shika kamata sukuma tume Shika kamata sukuma tume Shika kamata sukuma tume Shika kamata sukuma tume Shika,
shika,
kamata,
kamata,
shika,
shika,
sukuma, tune, shika,
shika,
kamata,
kamata,
shika,
shika,
sukuma, tune.
Bosi kafungwa kwenye chuma cha reli, bosi kaamka chumba cha usikiri, wana shamba baisikiri vipi shiri, kiwanja akiusi ngupa matapiri.
Survivor kwenye jungle commando Kijijua panyo katafute pango Delea ndelea kushikia bango Tukuvui nguo na vua maji gambo Jembe la kulima, tifua tifua Na vua papeta kwa kamba daga kibua Mshike, mshike segiri langu narijua Goma inoge kirele zangu paka napasua Panga, pangua, ota, otea Nataka, chukua, goja, gojea Tokea, sogea, pokea, ongea Sugojo simuliwe una macho ya kujonea Kama una imba, imba ni kuitikie Goma inanoga kucheza mto kupigie Cheke, ulie, jishike, yachie Wezangu na mie kache ni utulie
Shika kamata sukuma tume Shika kamata sukuma tume Shika kamata sukuma tume Shika kamata sukuma tume
Shika
kamata
Shika
sukuma tume Shika
kamata
Shika
sukuma
tume
Classic music.